dans ce qui donc. On sort dans ce qui donc. On dans ce qui donc. On dans ce qui donc.
Jengo mando hii ya kukamata na ya kukamata ile TBT tuwezi chana chana tuwezi chana cha bondi mwagika kama mchele oh yeah 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 watu wote wanaruka kama mshale oh yeah kama mlenda kiuno laini laini tena kama chiba hey, ah, ah. Tuliza, tuliza boli, tuliza Kama mashetani pandisha Pandisha mori, pandisha nimekuja na ubani Twende, ha Watapata tabu sana Tena watanyanya Hey, vya kuta funa tamumunya Ngoma na isameyo
Hey, sasa binu, binu Binua take a shot, binua, 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 binua take a shot, binua. Asa take a shot, take a shot, binua take a shot, take a shot, take a shot, take a shot, binua take a shot.
Washa chele wache, beza oh, beza che. Au watweza tapunje, beza oh, beza che. Oh yeah, no masana, si tumebadikiwa. Maulano tatukana Na tunachanja njia Wataungama Matunda ya meshaiva Mwanga umewaka kwa kiza Wanangunye mnaona je Umetubamba ile mbaya Nesa nesa Deka deka Ruka ruka Goma ikikukuliza Tutuliza Tulizi tulizana Zizi mata Tuitanyi kuonana Tuliza, tuliza boli Tuliza, kama mashetani Pandisha, pandisha mori Pandisha nimekuja na ubani Twende ha. Watapata tabu sana Tena watanyanya hey. Vya kuta funa utamumunya Ngoma na isameyo
Hey, sasa binua, 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 take a shot, binua, 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 take a shot, binua. Asa take a shot, take a shot, take a shot, binua, take a shot, take a shot, take a shot. Hey, watch any of me panda, Tyson ikangatwa na Evander, anataka kuivua na kanga. Eti alete michezo ya wanga